Wananita Modesty, kijana muziki mzuri kutoka Tanzania.
Ilikuwa ghafla tu kufika Dar es Salaam, sikuvaa viatu, nilizivaa tundara. Chajabu sikumbuki ilikuwa siku gani, sikumbuki ilikuwa tarehe ngapi. Nakumbuka ilinyesha mvua, watu wakakimbia, nami nikakimbia, na sijui wapi nakokwenda. Mjumbe taradai magorofa na gari za kifahari, umetaradai wanawake walembo wenye kujidai. Umetaradai magorofa na gari za kifahari, umetaradai wanawake walembo wenye kujidai. Nishike, 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 bora baba. Nishike, 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 bora baba.
Sofo Kinanda.
Ukucha mtu mavi, chukua bila kuomba, valishwe mateli ya gali. Niliomba kazi, yapita miezi sijapata majibu, hii ni hatari. Vijana wanapendeza, vijana wananawili nawi, wanapendeza ila mifuko topo. Ya ukusa ya kugeza, wanalala makundi mawili mawi, wengi ni mateja, wameshuka soko. Naona soko.
Jakaya Mrisho Kikwete, John Joseph Pombe Magufuli, rais wa Tanzania, inapendeza.
Aye, 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 aye. Nishike, 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 bora baba. Nishike, 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 nishike.